za kama muvi ya kinega chip na votema sansa paka saka swana ega ju kwa ju ndivo mchizi na kimbiza na vosi kwantu wengi maswali tayuliza haso kama jay ili kesho uwe kare kwenye mbisho city lay chali wangu saka chatter minge maki chile we rizika na voteka skills ke kengele no ya panuwe mawazo mikito kwenye speaker mikato saka freaker haso na mwagika kama maji lofurika gama drink and my two step my sweet is hip hop super tuna fine bill kupiga makeup reggae see my beats and pizza acapella freestyle today we mac hit shit this is my last most you your hair what come about Mr. Molly and gotta unalive when you tell yangu ni mshale
put your hands up if a real nigga boss put your hands up and call my name special call me town don't want stress cause today ain't even around put your hands up. Hands up, if a real nigga boss, put your hands up. And call my name special, call me tall. No one's stress, cause today it's wrong.
Your hands up in the air, hingo money classic. Ya mita, mita inatuelewa so inafa. Undo wa stress, kama sweatu naisa kachapa. Bora kuwa best kwa the rest, kivyako shuya. Stress ifutika pumzuka unawona kwa macho. Kifuatacho kula bate zo shina unatupa kando. Mikono you, kama unogombi na wingu hizo pingu za kagra. Ukisha bunja ni fura, ha ha ha. Tehehe. No stress kwenye likizo asimjua bata tayari amepewa likizo umekaza kakaza yote mikazo imekazwa umesafa kasafa kwa nini usile basa weka bondi jasho kwa dhahabu hii leo ni paradise hakuna kumwenzi ghadhabu shika dabu kwa sababu hakuna tabu kwa mababu usipate tabu hakuna raru kwenye kona ya majabu stress ndo zinafanya tuchoke stress hazitaki tupendeze no stress Jekada asiki as in no stress quota
put your hands up if a real nigga boss put your hands up and call my name special call me tall don't want stress cause today ain't even round put your hands up if a real nigga boss put your hands up and call my name special call me tall don't want stress cause today ain't even round
yo after me chakato ni lazimu yili waze iwe club wa mageto usogope jipongeze bregi nyonga yako watu wachizike kama ni nyagile tabapo watu wazimike
hakuna stress za midoli jekada maliza story hii ni late kama ila wa mwisho anakuwa wa kwanza kwenye stanza bila utasa next chapter Jim Kana au Bill Kana
yo ayo ni fulu ile laana kama mzuko mefufuka asi wasue wana wambie kimesha nuka starter juu ya starter na magari ya shawaka hizi Roya paka wakaka tunakipaka
I drop it harder wanna need to clean mada kwenye brass wazagi mimi kuspende hizo chada stress na ziodoa kama nguo yene doa last verse na toboa nite machine kuboa
Put your hands up if a real nigga boss put your hands up and call my name special call me tall no stress cause today ain't for real put your hands up Hands up, if a real nigga boss, put your hands up. And call my name special, call me tall. No stress, cause today it's wrong.
Yeah, it's Godula, baby. What up, MC Dim, MC CKC, J Carter RZ. It's Last Django's Die.